cause it stars. And girl, I see you right there. I got your space in my arms. And you know you should be right there. And I don't care if you're far. And I don't care if you're near. Oh, but you know when you go. You know I'm gonna be right there.
How I feel, yeah. Angeli, nakupenda, nakukunda. Sarange, I love you, mkukuenda mwe. Maybe I'm not your type, but you deserve to me. Angelina, joni guse haba. Kuna kitu kinarunda raka iko. Mimwaza kona mashaka. Hali sijawahi kuipata before. Enjoy joni guse haba. Kuna kitu kinarunda raka iko. Mimwaza kona mashaka. Hali sijawahi kuipata before. Angeli,
Angelina, Angelina,
Angelina.
This feeling and it's getting to my heart. Yeah, body, body shocking, yeah. Yeah. Ishachamwili, now it's eating on my soul. Yeah, somebody badada. Yeah. Ndofagio, she brings open in my head. She's got keys down to my bed. And you suka new ake. Yeah, Cindy, oh, she deserves to be my bride. She looks so fine in my bed. My confession here, I said, yeah, Angelina, 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 Angelina. Oh, Angelina, baby, Angelina, oh, no. Angelina,
penzi sabati na shindo tafuta thamani ya ex. Akia nani you so cute and sex. Na kupenda kasito kuja kupenda tena. Na ukije kunitupa ntajitupa mbele ya text. Wake up in the morning, see you texty. Johnny takukuta bila dress. Kilevi changu naona pia kwenye kleti. Na jimiminia nasikia kuwa flesh. I'm so clean but I can get nasty if you want me to. Pole pole mama tuende na 1-2. Kauli fundo nyegoni hizi ni new school. Zidisha sukari weka na chumvi kiduchu. Ma wanna fit kila angle. Kifaa we bidhaa bila nembo. Sezi danganya wala nitayona pepo. Na kuona ndotoni baby girl you're my angel.
Angelina, Angelina.